ni shukulari na wa shambo wantume Beishukuru wakaya awatina mpura Bini shukulari na wa shambo wantume Beishukuru wakaya awazia naro Katuba gambire Bini shukulari eivaru ichire Opisha mkore awantumu Bakarga mpuro Beishangarama Omuli sinjiro Emitwe ya mwaka Wanyi na mwaka Bamwe wakafa Awandi wachiri ho Katuba gambe ho Abafire Nitube ijuka Netukondo
Keikobe
Kazizi Kafureka Mwohore Nuwahimbia Netuwa mkuma Tinatibwa
Netirunga
Mwakota
Kashukulumba
Netikashamba
Wehunde
Katumba
Rakandare Muhammad
Mukozi Kapuna Shame Lazaro Beni Tumine Beni Nyongo Peskareshe Bwajojo Kalala Tesa Nyenyezi Namasinchini Robina Rogojo, Dr. Chimene, Tumine Aza, Captain Kai, Batesiwa, Kakawende, Judge Rakota, Mwebaze, Kabunu, Majenda, Rasia, Tezagunzamu, Mureide, Brigadia Grebe. Kando kalogo, alfa murari Haleru wa imbia, jeseru wa imbia Namala,
nawiru wa imbia
Kaviri, nabangi wenji
Beini shamulari, nawa shambo wantume Beishukuru wakaya, awati nampura Beini shamulari, nawa shambo wantume Beishukuru wakaya, awasi andaro Beini shamulari, nawa shambo wantume Beishukuru wakaya, awati nampura Beini shamulari, nawa shambo wantume Beishukuru wakaya, awasi